Kuna ibilisi
Tunavyogombana kesho tukapatana, kipi motosha tunapimana, kiasi gani tunapendana. Tunavyogombana kesho tukapatana, kipi motosha tunapimana, kiasi gani tunapendana. You are the one I'm going to marry. Uwe wa halai, uwe wa mtu. Umenipa pancha, pancha. Mi moyo wangu pancha. Bila we sezi tembea, sezi tembea. Usije ukanyacha, baby ukanyacha. Wanafikia watanizomea, watanizomea. Mina wewe tu, tunapendeza, tunapendeza. Mina wewe tu, tunapendeza. My baby boo, tunapendeza, tunapendeza. I'm me and you, tunapendeza, tunapendeza.
Tunapende, tunapende. A chinga, konde mwesko fa.